Kwa kicha Magomeni na kino kino
Weza kichwa
Ilala ubungo temino
Weza kichwa
Atandare mbaka mabipo
Weza kichwa
Nambagala gongora mboto
Hapo 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 Ina manzungu shie Hapo 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 lako wewe langu mie Hapo 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 Ina manzungu shie Hapo 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 lako wewe langu mie 23 na kanipandisha midadi Kanipandisha midadi Ikanipandisha midadi Ikanipandisha dogo sama Kanipandisha midadi Ikanipandisha midadi Ikanipandisha midadi Ikanipandisha
Wapi si the show Wazi wanda laini utawala Anisalimi sele javela Kabalu kaya
Tahila gen Tahila gen Benteke Benzema
Championi mido tawa Wazi watisimambili ke